Hello.
Poa. Takuaje sasa leo? Takuja kunichukua?
I don't know mommy, that's in copy. Wanaisi miko yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisi kija wana farijika. Nimesha gundu wako nino nanzi mika skill. Wanaisi miko na yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisi kija wana farijika. Nimesha gundu wako nino nanzi mika. Wanaisi miko yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisikija wana farijika. Nimesha gundu wako nino nazimika. Sikia, everyday na wambio taki kusikia. Wakiwa na mademu zao wache kumkandia. Eti josilina na kana wauni. Basi wana furai tu kushusha thamani, right? Hawatambui kwamba mademu ndo na nizimika. Maisha na joishi kwanza na farijika. So mto good time lakini mafuka na daka. Masabuti taki bell na zini kupata.
J-O-S-L-I-A me.
Mina wa drive MCs kisha na woza. Come on, mina alafu na buruza, right? Nina manisha perfume yabe ya juu. Yenye nembo yangu tofauti na wenzangu. Yenye kunukie sono mfano na kombia. Sio kwa mabitoza tama chizo na isifia. Kwenye rumu kingi endo kabisa wezi toka. Uwe bitoza sister duba mamsela lechoka. Ina harufu nzuri perfume ya tari. Na jinyunyiza tumya mwezi misina bali. Wanaisi mika na yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisikija wana farijika. Nimesha gundua kwa nino nazimika. Wanaisimika yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisikija wana farijika. Nimesha gundua kwa nino nazimika. Chizi kibao tejarisha gombane nao. Sijui ni nini labda ni ya rumbaje zao. Wengine wana nita mitozi. Etina za kifadha lafu mina mapozi. Siku juba nini kinacho sababisha. Maisha jana kwenda tu mibaru nadatisha. Kumbe na weka bifu tu kwa my homies. Wakati nikikana ona pigi some stories. Na wapa fact vitu vinavyo nitokea. Nikikaga na mademu vile navyongea. Wana nigiza mivile naongea. Machizi wana sema mstari na jipigia. Kumbe ni perfume, oh my god, najo jinyunyiza. Matozi wana koma nami yani nabomiza. Tena mbaja zaidi nikiwa nimependeza. Nipo tayari kwenda kwa demo wangu sinza. Machizi wana sema mina ringa. Daily street wana niponda. Baro tu wana ziri kuchonga. I don't know my perfume mina ipenda. Machizi wana sema mina ringa. Daily street wana niponda. Baro tu wana ziri kuchonga. I don't know my perfume.
Yeah, Spaff. Haha. Woo. Producer Jonas, Dax, A1, I'll be like
Fistus,
NY. Haha. Yeah, beat my record. Chosudin, Ever Salam, Peace Daddy, Dio, Son of Two Skill. Woo. Yeah.
Perfume.